kunyumize nina bingi benjagala otegere ebiro tebinzijira okakasa nnyo nti olibeera nange bebinzikakanya omutima omulungi gwe njagala owange yanfaako baby nga ndi nawe baby nebemba mulwadde sibuwulira kuba ndi nawe lady wamponya ebibeera bisobedde my angel girl lovely lady gwe muntu wange alimu ekyama kyange girl I love you mpenzi nakupenda don't you walk away nataka nimwe ndakukunda chane don't you walk away
kawutijakuberanga sheko okulya enyama enkaafu so fresh so clean ono muwala simukyafu ntambula bagamba kapo yaffe erikulu nga balaafu nina omwami nze gwe yali agamba wa good enough omukwano bwe gubeera mata guno gwaffe gwo mukwafu kisi ze zimpomera I can never get enough ne bwe mbeera broke I can afford to love she's a pretty little thing with a great sense of humor omwana ali focused tawuliriza ruma nalina ex-girlfriend eyanumya omutwe nga kyuma naye ono ampeweza nkuba peke ku matama ebizibu we bijja ngamba yes we can nga obama police ne bwe jja okuwenja nkweka ng'osama mukama ngamba you're my knight in shining armor but what
Girl, I love you, mpenzi na kupenda Don't you walk away
Na
wewe, na kukunda, na kukunda
chane
Chane, don't you walk away Sogo, yansubiza bingi mu maaso nga ntunudde mu munyezo ndabamu ekifaananyi kyange naawe kati sembera ani yanguwa nkwateke wannuma wano wali mpulira bubi bukano kwata wano wali
Your long brown hair, your smooth brown skin You're too much for words, girl, how do I begin? Shiba chika nyongo liku beach mu bikini Shiba chika nyongo liku streets mu mini You're the most beautiful girl I have ever seen Olabikanga Angelina Jolie mu movie scene Chobola banyimiri de wano kukumienga wa Sarasin Wanzikirize bitala nebinta wanda ga green Kati sembera waneno glass bili tunywe vin Sembera waneno dance floor tuzine paka chini Bwembera ne pain, ye Where I scream, superstar wango singira Juliana ne Irene
Girl, I love you, mpenzi na kupenda Don't you walk away
Na
wewe, na kukunda, na kukunda chane Chane, don't you walk away Nataka niwe nawe, milele
I'll just put it in these smooth words. Let the fountain of my love flow as the wind whispers, whispers a sweet melody to the sea. This love story is written at Swang's Avenue.